In a this your time, you're chilling with King Jamba Dashoro.
They wanna see me.
Kuzo kufa siku zote.
Fuck them hoes.
Onani now. Westland of most wanted.
Life
goes away quite busy, goes up and team motor aqua tight
nuda.
Uko fine,
Ungusha
spine. Super debu wine, kwanza kama last time.
Debu wine,
golo,
kula high,
golo,
kula high,
kula chuo. In your first time,
mama dasho.
Situ napenda buru,
kaza wa,
ndo ya
dasho. Fagilia mina wa, fagilia. Marapa weduve kumina wa, fagilia. Fagilia mina wa, fagilia. Wakituja na mange uswote wana angamia. Fagilia mina wa, fagilia. Fagilia mina wa, fagilia. Fagilia mina wa, wananilia. Wakikuja hizi size mbona wanatoka bio. Mana bad ni kurol siku zote. Kama ni king white unaiban bila shable. Super mini dress akidai tuza changle. Mina iko thamande bila wasi wasi. No sibling nike kunyo chrome gin. Nikishindu king white na ibisha KC. Nada I love kaya patelo na D. Kwanza mini na watoto kata nilipuja free happy. Jeki ji
hini life
uko free wine. Under the tree naza kuja jodo umejuda. Nimeza kese moko na peace. Wale nikiko pata ni makofi hadi uhi. Hadi penga kiwa thirsty na gota kibanshi. Mele hako nasty keja nija last. Tingo ni makasi ama risasa. Missionary niliachia wa klasi. Fagilia mina wa fagilia. Ama rapa wenu feko mina wa fagilia. Fagilia mina wa fagilia. Wakikuja na mange uswote wana angamia. Fagilia mina wa fagilia. Fagilia mina wa fagilia. Fagilia mina wa wananilia. Wakikuja hizi size mbona wanatoka kiyo.
Jipunya wendo nature na mori wako fricha. Nimi kunyo kijlik size itongo hadi bleacher. Nise niko magudu cheki macho na wanamisha. 420 everyday niko mamijwa. Ziko nani nani kwenye kichwa. Nami slani ya show me na pinga. For this my beast kodo mebujiga. Wame ufunga bingu na nimoga. Suna juwanga vile mihutaka. Gizani ukini chiki nipeplaka. Nifani ukini miska marabana. Subaru mbile moti miwenda. Bila kwa kwezi zosa hizi saizama. Hadi rap muifanya pali didi life. Wap wap mami boko kwenye pongi na izdepo.